kutoka alo. Nilikutana naye Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa 5. Oh, Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kanio namba, moyoni Mungu nikampa moja. She's my number 1. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number 1. Yani namaanisha kwamba ndo tushoana.
Pepo wa bahari alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko londi? Jina ni gani? Akasema Zari. Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje? Taka moyo wangu we wake. Watangoja sana kitani yetu tachana, mina yeye tumesha ivana. Na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana. Tushawana na yeye, San Mix tunaye.
Tushawana,
tushawana na yeye, San Mix tunaye.
Tushawana,
tushawana, tushawana,
tushawana.